www.adzukulu.com.
Utoyesa ndiwe wanga, utajedwa. Ukuona ngati wafika koma utachedwa. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Utoyesa ndiwe wanga, utajedwa. Ukuona ngati wafika koma utachedwa. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Mamuna wake, sine,
sine, sine, sine, sine, sine. Utawona ngazi tita mwezi goma sitita wiki. Vuto gani zila digi after umakala week. Adi what's the shit, ndati bibi my boss. Ngati kulowa biwi zandilemba. Ngati bigi we on fire, big.
Utoyesa ndiwe wanga, utajedwa. Ukuona ngati wafika koma utachedwa. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Utaoyesa ndiwe wanga, utajedwa. Ukuona ngati wafika kuma utachedwa. Chifukwa mamuna wake, sine, sine. Mamuna wake, sine.
I ain't never give a fuck like this before. Down with the blues like indigo. Now watch me move, see me roll. Down with the silly folks, ni madana sobus. Osa umedwa, utawungo jedwa. Uma goma ngari ndiwa ndikona. Ungo jedwa ndibu.
Sine, 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 sine.
Placa vela massa vega, menendili lindili pondeka, menendili lindili pondeka, deke.
Music on adzukulu.com.